nini, nantaka nini, joy.
Ashini banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini, joy.
Ashini banana.
Unanitaka juya hii, ina hii, nilizama ukanititi, juya njiti. Nyati zika kufahanja, msayu nani, unaitaka daily, kila wiki. Ati sex in the beach, I said do you really love me, I mean. Amenitoa umoja, amenipeleka dub. Ananipeleka Kempinski, nile vudua na itaka pia mabeshe wake wa udu. Joy.
Ashini banana. Tunakula nono chapo chapo. Expenses down low, down low. Yeah, yeah, too. Ninampenda tu. Tunashop tukikosh. Lakini juu ya dosh. Hiyo dosh. Mungu ya ni boss. Ninampenda tu. Lakini mashini banana. Mashini, mashini banana. Mashini, mashini banana.
Tempted to touch.
Sema tu nataka ngazangu makash.
Nani after ya kwanza jetaka kupat.
Sikupendi lakini walai, mina ila.
Unaitai,
zi, wana weu kwa mhash.
Later done quite fast.
Manu nadhani ni mas.
Basi walk,
zi,
walk.
Kasi nataka umatch.
Ay,
joy.
Mashini banana.
Ay,
mashini, mashini banana.
Ati, ati,
mashini,
ati.
Mashini banana.
Kakero kakero hana
ja, ja.
Ni ukweli hana male Kakero kakero hana ga. Lakini mashini banana. Mashini, mashini banana. Mashini, mashini banana. Mashini, mashini banana.
Ulisema uniachi nini, nantaka nini, joy.